yatwa mu myoka omukulembeze w'essomero lya St. John Boya Secondary School e Mayuge Fred Kirabira agamba n'enkwatagana wakati w'abazadde n'abasomesa kikulu kiyambira ddala omwana okumuteekateeka.
Nkyoyenda okubuuza oyidda ku isomero twakolaganira walala ate era tusaba nti ebaayo ebyetaago ebyetaagisa omwana okusoma obulungi ku isomero. Kale tusaba abazaire tukolaganire walala abaana abo tubawe ebyetaago ebyo. Abaana benda ebitabo ebyokuwandiikamu, beetaaga kalaamu, beetaaga peeni, ate abaana baifu abawala baba n'ebyetaago ebindi byetasobola akola ki kubawa ku isomero. Yes, biyinza okubaawo okw'ebya emergency ddala nga bali mu nsonga ddayiwe, aye ate tibiba sustainable nti tusobola okiprovidinga. Kale omwana omuwala mumu